left arm for my son and daughter. Asikatai kuenda shule, jobu dake ubonga shengadi kwa interview. Yeni son, na sikatai kubatizwa, juu swimming pool ya life imechafuliwa. Yeni daughter, situation unpredictable kama mtoto. Matime son ulia juu na miss kuchapwa na matime daughter talia juu na miss kunyonya na love blind mzazi. Alafu daughter na miss deep car Jacob na Isaac. Situation ikidemand, God alisema lazima kiboko itarise up. Si kila siku theater na popcorns. Vision 7D muhimu but ayokoti kwa shamba. Watime cycle ikichapwa na shule lazima. Jueni daughter, hustle pia lazima ajue. Jueni son, juu ya huu son na daughter nilikuwa ready ku give my all. Kudu kila kitu after kupick Biblia. Juu yao niko ready ku drop mic. Niki role model, waku rest na grace ya God. Ndiyo waki grow up, watafute face ya God. Iyo sequel ilan infinity, discography ya kizazi iko chosen. So kuchapwa lazima, hama son na daughters. Kulindwa pia lazima, hama son na daughters. Century iko risky, kila mtu ya na act grown up. Na kila grown up ananiaibisha, millennium iko stagnant. Pia pressure, danger, sky iguana na ya nyumba kifaranga. Kila toddler ni chimney na gazla. Lazima nitamwambia kila sura kwa street kika familia. Then most likely heaven ilikama after ile wazungu sema to hell and back. So Sunday school lazima, jieni son, elimu pia lazima. Jieni daughter, mapidio file all over. Ndia sipeleke pillow fight kwa gunfight. Na kufugivu kwa gadawa dozi ya kila siku 70 mara 7. Lazima wa grow up the God alipangia. So asikatai kuenda shule, jubu dake ubonga shengadi kwa interview. Yeni daughter, na asikatai kubatizwa, juu swimming pool ya life imechafuliwa. Yeni son, na dema atakam na time yake. The same way boy atakam na time yake. Ni Mungu ndiye anajua, kila nywele ya white ni mzee wake. Anafaa kujua, maombi muhimu, mitazi na stua. Uptown pia lazima, picnic za uma na kisu. So chukwe hizi mistari son, chukwe hizi mistari daughter. Utatumia ka uology, body ki drop dead. Nikiwa kwa kingdom, nikiwatch from above. Jieni son, jieni daughter. Sons and daughters, sons and daughters, sons and daughters, sons and daughters. Oh. Asikatai kuenda shule, jubu dake bonga shengadi kwa interview. Yeni son, na asikatai kubatizwa, juu swimming pool ya life imechafuliwa. Yeni daughter, sons and daughters, sons and daughters. Oh. Sons and daughters.